Usisemee moyo, angani hakuna vituo kama usiwe rubani poyoyo. Shikwa sira dinalia naumia, navyo kupiga una kila sifa ya umalkia. Hauna shida mwagi umbuja, anakulaza mzungu wane, mambo nyumba soki vile. Sasa kama anasusa base, nache mimi nile.
Mangapi nimesikia, kiyako wakisema. Mbona sija babaika, najua sikweli wanayosimulia. Kumbuka wengi hawataki tuishi, wanaona jinsi tunavyoishi, penzi elewa. Oh, tajitahidi kututenganisha, ukiwasikiliza penzi letu tangamia, penzi nakueleza.
Okay.